Maddest beat by the baddest producer.
Zscoop.com.
Cast beats on the one to
who you are.
Shyla.
Oh, oh, oh.
Alban.
Oh, oh, oh.
Presentation.
Baleti chali kwa waliangara sana. Nensuta yali kwa tetu sange chupo. Baleti wali kene aba ume ya bengi. Nensuta yali kwa tetu kwa tena bana. Aweta wasa kamene nelio kambo. Walisibe fintu fionse fiaba nensuta. Kafire mone kafire wali akale. Inensile sakama na ifyo wekumuna.
Yeah.